your mother.
Omuyimbi, ngamba kwa omuyimbi aina ekitone ngeri osobola okuyimba. Walikodinga koda, oba otandika butandisi. Wanchi chokolede n'ekyoyagala tonnakifuna. Kankwanjulire, aba Cartoons Media, aba kumu kye bayita Audio Production. Nga balina studio etukaganye n'omutindo, kw'osaba producers abategeera kye bakola. Mucho, producer gw'osaba gwe tukuleetera. Songwriters, manye kindeke ki? Mixing, mastering, pop, outwasuka. Jangu leero tukole music aina sound omulungi. Kubeye seko obuseko. Kuba ku 0704 945 7 9 obukingo na kulonga buchali. Omo tuchele uku studio ya Fema Chingi.